jattu njayi ana wonde ekkintinede do seeda seeda honno mo worri non hewbe be kasaraji dati jotti ana gonde ekkintinede o halidu ko der safara wonde nafude mo
j'ai fait un accident
gadum ekkintini kam jodaade be ekkintini kam do imad som daro fa hande ka wonko bawmi tugaade mi immom daro mi yahay lawol am choggu majjum mana ko newi ana hani ko be jawto dum amo e hore du daro no
tul avec l'amour
hono de do nokkul ana kewi lele dimeden di motti le wuddu leydi mali kanko no dirte do burama goto ngad accident so koygal mudum taccha wattu jono wattanama koygal mana o wonde yabirde ngal seeda seeda
wonnana protest
ngardo mu inde koyde mana accident ngado mi latido sababu tachugol koyde am alhamdulillah mi de wonde ikitaade yarde dum e be andani golle mabbe o sikka fu wala hen
suka bar la sikka sitala
fedde do dirte centre national d'appareillage le leydi mali di an wonde mudinde dedo koyde mana kanya fa yotto juude mana so mudini do e pabo yimbe lebe no kan nawtiraade dun khalifa sanogo goto gollo lendu do suudu o hollitir so be ekintina joomun wala fu ko yobata
donc si on n'arrive pas vraiment
so min donki faato nawni e joomun to ka hewte mi ngadam yalla o heba wurdude e ila mako to mu'inobe manaji mawde wattede koyde mako joodi mako nadu ko nande mudum o nabete sat won kambe opede an haani doktoro en mi en halta ko woni hakki mu em kanyu endu wam sukabe be gana chilube le hore mu em njottotobe men kanyu endu wam garobe ele footingaji kusetedi be bawa na hore mu em fey hunde gano juturo fu mide bawa immindebe be jahana hore ma
ya do koyde mana kanyu kudantereje sudndu no dirta sina om kanyu mu intadum e be dokka yimbe leddo bengali fode yo got e gollo dido gulleji keddan kuma sifido hen
ne se limite pas seulement à la propre
wana koyde mana kanyi ko nande mudum tam mi muinta wam sifaji kulleji goddi muinirte di mana imi muinta dondu fu leleede amendi muinte le centre do ko muinirte ko ni yota sel wam gombe amo wam wobbe be ngala e amo itobe kalsu oil en jibaji mu en fedde ccr kanyi handicap international wam be faabo to hem tidudo sanni o ka ujinaji hemere bambara sefa
yuba robert albert yo goto gollo o do golle
e la general
ko hewi hen ka fu yoga e bedo yimbe kina darane kede ngurda mudum fu e kintinde dum em yaadu nadu immar so daro tam heeta doktoro en mu en dokkabe podde de be kani bamude minen ka mi de darono hunde fu ko nawri bangal machine ngaji nadu manaji fa nawna nabbe ngurda mabbe saatu ana bili e nawala o njuni mudum ana bili e duubi joom ana wodani du so tay joom gorko nadu debbo fa yotto ko chaldi mudum wowtata nadu wowtata
bamde 2021 yottare nyaloma handen o yimbe wattentebe koyde mana san jahlede do nokkule an yahatane beedo nyaloma hande o kanko noddirte Amadou Tianta o dogotoro nokku noddirte do motti o halino imadraji mabbe di worri
vraiment depuis la création
il a centre o ka nyiba dom nyawbe ana iura tateji burusungaji goddudi yettome dom mide pabirobe appareil ngaydi be bawi nawtorade be balla be dum be immobe daro saatu en jaada hendu sukabe do ana e hakkuna yimbel be min dawronto en bawi immade be jahana hore mabbe
en réussite à 100%
hebu dero chafaje ananawi wana ko yafidu nonyo be kay kollitir wite kambe cewrobe be kollitir wite jomun wajib sina yorno yonki mudon no watto heba jababu dartitedo